like it. Yeah, I know you gon' like it. Labda nife kesho. Hisyo ngoma dro mjomba ushindi lazima. Hisyo ngoma dro mjomba ushindi lazima. Moyo wa chuki utaipenda. 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 Chuki kwa moyo utaipenda. 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 Uso wako na chuki ya kipaji changu. Moyo wako na furahia sauti yangu. Uso wako na chuki ya kipaji changu. Moyo wako na furahia sauti yangu. Hizo kunde sina kabisa mpango nazo. Na najua wazi machuzi zitanyongezia mo. Walizani na cheza na tania. Mungu shora sakani pandisha.
Moyo kuchuki utaipenda. 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 Kuchuki moyo utaipenda. Utaipenda. Utaipenda.
Yeah, I know you gon' like it.
Utaipenda.
Kama na wa overdose cocaine. Kama na wa wake up wait in vain. Chief man level ni Obama kwa McCain. Kwa feeling his lazima tuwe machozi Hussein. Mashairi haya lali mtane mekwa security. Microscope ayo ni purities na murder desire. So megizu ni reality. Nine and a day is just actress, I'm an actor. Nakimbizo mchezo kila bakta. Look man, nikianzisha na fata. I'm a shatter na kama shatter na shaka. Nikina pia tunapangilia hatujaribu. Sini jaribu karibu karibu ni kuaribu kasimulie. Johnny makini kama shaka stay. Ni bless the jar, yes bless the jar. We make this noise, a city's in the house. Yeah, we in the house. See, I know you gon' like it baby.